Hey, John. John? I'm calling John.
Africa tu tuendeleane, wana wa Afrika tu wamoja.